changu chakwako wewe hey. Ndio maana nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote, nakupa mchuchu moyo wangu wote.
Aha. Mimi tu mapenzi ya kumwaga oh.